1, 2, 1, 2. Shy guy, those are those.
Can't
me and one another one. Story known.
Great music.
Three. Listen. Goria puka min kulabu kuchule. Pintu tupita mufyama wanu futi nukusulu. Pakusanga felo etilabu fio kudule. Lani wewe gelo pa mbili kukufula. Back days in chaiko pina tijuwa nzimu saifa. Love to pay si moma ane badia hapo nishini zarika. Kale kale pine tuwa shira tumepoko ina eno njasuka. Uyana uliana hilo fya nchitire patire saka suka ya. Bambi mwila esho kuomba na maapu gaming. King bugangali kele shori yongali kapogwali. Big girl must be dinky. Please mfengo busy. Since the caricula passe un mulete pela con fio mujinshi. Human investa ulezi. Patio munchita, ok jezi. Kachosa ni mule weni matina che ine mma vesi. Umwezi upu wata tutorela. Iwo bushi, tu ganza kuni idea iyo ni wet dream. Mumu shit, mwilandu alika pipi na wana chukonko bushi kunda tutuma. Kukwa ula kapepo kakalamba mfuko lo chikukuma. At least chinta konga watu mfwete na chakukuma. Aba oyo na nimizungi la kamba la wanita chumunga chupuma.
Great music.
I must collect
LGSwapMusic.com.